Bexen is back, like never wet man.
Bexen, Bexen.
Na young Masha, SKTI,
Sound Killers, Team
Army. Kumanya ba kumanya, the Jebola, let's go get
it.
Wendo kamba kuti, wazani kondaine. Wendo kamba kuti, wazani kondaine. Apa manje wani kwatila, kuni menya ni daile. Apta wani
Mapuma, lady kupuma, kumenye wa munga ni bola pa nyumba. Hey, ntengwe ni ya nitonda. Wewezo nifuna ni shini na mbeta. Wezo kambati ni dine ni nipeta. Usani sunga pwino pa kwenu kanigeta. Atindine wakuno wangani yoketa. Hapa unisavula, hapa unikonda ni kafula. Chitema ni jina ya chafula. Ima chupiti teidi kunikopula. Usani kata, please na papata. Na fita kata, sinisa kakonda po mfuti na pata. Best in, kola po young mashi. Lumez boys, umanya wa kumanya.
Wezo kamba kuti, wazani kondaine. Wezo kamba kuti, wazani kondaine. Apa manje wani kwa tila. Kuni menye ni daile. Apta wani kwa tila. Kumenye wani daile.
Production, them should have known. Shut up, you don't know. Kaboom.